gudoomiyaha degmada Baydhabo ee duqa magaalada Mudane Cabdullaahi Cali Watiin ayaa kulan waliba uu isla hadlaya gudiga dhulka degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Kulanka gudoomiyaha iyo gudiga dhulka ayaa waliba lunku hadlay dardargeliyo ugu howlo gudiga oo qayb ku ah dhismo jidita ku dareereen haano kumida xaafado magaalada iyo sidii lan xali lahaa caqabado jaranga. Gudoomiyaha degmada Baydhabo waliba uu isbogaadiyay gudiga iyo howlo adag ee bulshada iyo hay'adaha waliba uu isku kala dardaarmay in si cadaalad ah lan ka shaqeeyo bulshada magaalada. Kulanka gureyda gaasimiga waaxda dhulka degmada Baydhabo iyo waliba uu soo ku warbiyay walyaabo iyo qabsoomi gudiga iyo howlo hadii wadanga.
Ma ii tahay faraxsanaan keenay ay meel raayso gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqo magaalada Baydhabo ay Cabdullaahi Cali Watiin oo warbixin ku siinay meel raayso waaxda dhulka iyo howlo iyo qabada hayta. Way meel raayso warbixin ku siinay gudoomiyaha degmadii waana eed iyo tan amaanaha howlaha duqo dareeran magaalada Baydhabo oo ku mid ah inay dhulka la diiwaan geli oo sabab lagu yinkay bulshada lan suubi ee naqshada magaalada meel ay raayso walbadan lagu qabadahay oo la naqshadeeyay ay magaalada city blanka walbadan lagu qabadahay ee wax qabadkii oo sanadkan 2024 bilii koowaad ilaa bilii toddobaad haddii geegsid marahayda ee wuxuu lagu qabaday oo meel ay raayso dhanka naqshada lagu qabaday dhanka meel ay raayso diiwaangelinta lagu qabaday dhanka oo meel ay raayso isqabqabsiga iyo xalinta khilaafaadka oo kala duwayaabihii lagu qabaday waxyaabahaas ayaa meel ay raayso ay gudoomiyaha degmada warbixin ku siinay. Marka meel ay raayso gudoomiyaha idiyadii han dhawaay meel ay raayso may idiyad aan han dhawaay howlo socdaan way ka darsaday talooyin ka darsaday waa nooyin oo meel ay raayso bulshada ayaa ka darsaday in bulshada dhexdeeda meel ay raayso cadaalad lan suubi in meel ay raayso naqshada si sax ah lan suubi ini marko meel dowladda naqshada ay timarlamaad macnaha si wala kaga nagada lahayn oo kala biyaa ayaa lagu tartay taxadar lagu suubi arrimaha siyaasiga ee shirkadda arnaa wayna qorsheeyay tahay waxa dhulka in howlaha siyaasiga dardargeliida wadooyin badan magaalada dhan dhisa si isku socodka beledka iyo meel ay raayso bulshada meel ay raayso wadanka qowdada lahayn. Marka taasi way horseedaysaa in magaalada horumar suugida dhanka wadooyinka isku socodka magaalada meel ay raayso fiditaanka magaalada oo kala duwan badan lagu qabado seizing oxygen magaalada dad bulshada iyo kor rahayta bilbilka ku dambeeyta sanadba sanadka ugu dambeeya ku bulsho badanta bulshadaasi oo kala may baahanta transportation aan baahanta oo meel ay raayso in iyo access heli aan baahanta. Marka sanadkan gudaantisa oo kala duwan libiyeen ilaa iyo tuman wada oo kale libi tumankaasi wada oo kale tuman wada oo bulshada hadhawaayeno meel ay raayso khasaare badan bulshada dhatiya intiirnay lankasta meel ay raayso si cadaalada cabirshii lanka suubiyey ya hayti. Marka may marukasna ka dadaalanay waana iska dhiirigeliyaana in meel ay raayso bulshada dhatiya cadaalad lan suubi in weel ay raayso bulshada dhatiya simanaata madax lahaato shacab lahaato naqshada beledka si siman bulshada wada dirta. Marka meel ay raayso dhammaan hadan xaafado gaar ah meel dhammaan magaalada tobanka xaafadood ay ku koobantahay dhammaan magaalada in qorshadaasi la dirsi. Marka taasiya ayaa geeka lagu hadalay waana shirkun way buuxa shir oo meel ay raayso 4 bilood mise 5 bilood hal mar lagu qabo oo meel ay raayso wax qabadka dib lanka fiiriyo. Marka ATA-da ma xasantay